Rando.
Mara ya mwisho umenipigia lini? Ya mwisho umenitumia na mwisho unakusudia nini? Mara inajirudia mara ya mwisho kunijulia lilini? Hauoni? Let me know unakusudia nini? Mara inajirudia
unadai nimechange? Fanya way be of day na change. Cause ukweli ufichwa wangu wanikwa. But I guess every story ends. Na ulivo trend umekuwa star. Ukiondoka wewe tumeua bendi. Kipi nifanye kwani? Kipi stefanya? Chukua moyo akili sija didimia nimezama. Gave you love nkaisu ntupi juni shushi nini wana. Gafla chuki buti simu muti nduki jua likizama. Yeah, yeah, simu aziti. Niko peke yangu imekula kwangu usiku ipiti. Yeah, muulize Randall, muulize Mia na fiti kipi. Kabla situngi niko na moshi studio cooking getu tupiki.
Why mana so siri unankosea? Kipi ambacho ulikitaji sikukupea? Cause it's better if you lie. Na uniambia kwa sikukokea. Huku lipo simu yako nangu yeah.
Mara ya mwisho umenipigia lini? Ya mwisho umenitumia kusudia nini? Mana inajirudia mara ya mwisho kunijulia lilini? Hauoni? Let me know unakusudia nini? Mana inajirudia
najua sijakamilika if you listen just to let me know. So na kita speaker just to speak up and to let you know. When the body mean the role I won't fuck up anymore. So kisikika jua ya maisha baby you coming then you go. Money, wait, nini, honey, I was busy niko mtani vipin back in dani. So taongea ongea ntarudia mbea mbea utaumia. Story nyingi kwa squeeze mchiza na utatea utasikia. Yeah, bell, simu aziti. Niko peke yangu imekula kwangu siko ipiti. Muulize Randall, muulize Mia na fiche kipi. Kama situngi niko na moshi studio cooking getu speaking.
Why mana so siri unankosea? Kipi ambacho ulikitaji sikukupea? Cause it's better if you lie. Na uniambia kwa sikukokea. Huku lipo simu yako nangu yeah.
Mara ya mwisho umenipigia lini? Ya mwisho umenitumia na mwisho unakusudia nini? Mana inajirudia mara ya mwisho kunijulia.
Cooking.